si wanapenda kubang. DJ Kisha please rudiai, pesa ya pombe atuna wait out to die. Dada agiza tu walai sito kudai, ila na mdenda na mkuyati zota furai.
Kwanza sina shobwa viswa swadu, pesa waga chungu ila ya kwangu ni ya wadu. Kuna tabia tabia flani ukiingia klabu, bazi ya pisi wanikali las na mambu ya jabu. Domana mista kidem, bula nipige bully au nicheze game. Mana kuna mademu anachotaka fame, anakupa mchezo na anakuita shem. Wengine nuksi bala bala, afu sio mchezo nyuma masha Allah. Mambo na yotoa pwani mpaka bala, unaweza kumpa pesa kodi na msha Allah. Masha Allah.
Hivya nakupenda kweli au kisa na dai wa kodi?
Au kisa na dai wa kodi?
Hivya nakupenda kweli au kisa na mtumia vocha oyo?
Au kisa na mtumia vocha?
Wanangu tungi na mapenzi bola nini?
Bora tungi.
Sikia mnasema
bora tungi.
Kumoka na mapenzi bora nini?
Kumoka.
Sikia mnasema
bora kumoka.
No love, no stress. No love, no stress. No love, no stress. No love, asema no stress.
No love, no stress. No love, asema no stress. No love, no stress. No love, asema no stress.
Ongeza moja mbili basongo. Itaripa bili nkiondoka. Angeza mamoja mbili ongoja. Itaripa bili nkiondoka.
No love no stress, my love is priceless. Nachotaka tu ni nightstand. Kuchora dita tu uondes. Nikupate nkukate kisha ucheze. Nikumwage nikupe vdonge umeze. Oh, simvalie kanga minapata mawenge. Sifie chanda unaweza sema mimende. Na no upanga msitokati kwa wembe. Tukutanisha jipanga na juisi atende.
Wanangu tungi na mapenzi bola nini?
Bora tungi.
Sikia sikia mnasema
bora tungi.
Kumoka na mapenzi bora nini?
Kumoka.
Sikia sikia mnasema
bora kumoka.
No love, no stress. No love, no stress. No love, no stress. No love, I said my no stress.
No love, no stress. No love, I said my no stress. No love, no stress. No love, I said my no stress.
Ongeza moja mbili basongo.
Oh my, oh my.
Itaripa bili nkiondoka. Ongeza mamoja mbili ongoja. Itaripa bili nkiondoka.
Si wanapenda kubang.